Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya ku Day TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu la esikulethela khona abaculi abakhiphile ke lapha nawe ingane zakwethu umculi kaMasikandi uBobo umfana weBiki ke lapha nawe ingane zakwethu ukhiphile ke lapha na isinge track ke lapha nawe ingane zakwethu iload shedding ivele isikhona ke lapha na ku YouTube into esoyenza ke lapha na sizokufakela i-link kwi-comment yethu yokuqala ke bese kusiza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula ngale singe track ke kaBobo ke laphana igama layo i-load shedding. Ungakhohlwa khumbula ke laphana ungene kwi-comment yethu yokuqala ke uthole ingoma kaBobo ke laphana wengane zakwethu. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, cinzele subscribe, cinzele nebell ukuze uzothola ama notification njalo uma siposta i-video nje si-channel isebo.
Nasenda unsebe tuile mo, wati makule nini habi makula nje. Nasenda unsebe tuile mo, wati makule nini habi makula nje. Nina ngi pizo wa.